wechi munsi muno ebirowoozo buli lwe bikyala gy'oyinze bwetyo bwe njeba tonfuula musimbu njagala kaakati onkakase ani akusalirawo okubikukwata kansiime twogere mundage mmulumbe ne bwebanguzi wagifuna ekimbuzisa emirembe mu nsi mukwano gwe nnina tonfuula mukuusa gw'ontwalaganya tegati lwaki oyagala kenkenenuka enduso ensengo yeegoye yimadina naawe olumya n'okukira dokita obutuufu yenze abakyamu baabulire omwoyo gwange wakutaayiza nga ataayiza akamyu oli wanjawulo nnyo madina osaana kubeera wano nga buli we mbeera nkwerolera nga masanda naffene bisiriyas nze buli lwannumya nkyamuka bagamba abalungi bangi naye nze empaawo gwe ndaba oba naawe nga bukitwala njagala olabewo nze kati oluguudo lw'okuwata olw'embaale lwambuzaabuza nze ndowooza ova mwankole ekinanga esa temata sikulokera lwandabika nsimbi oba nalwo ebyo by'olina laavu y'obukwakkulizo nkyali nzeeko kifuna wannombera dduwaki eyo madina eyambuzaabuza nanninnya ku bwongo okwatanga kemiko abo mubangambire tinnafunye omuwala abasingako ofunye nze maama buli eyali munno wabibuukeko mubangambire tinnafunye omuwala abasingako ofunye nze ddiya buli eyali munno wabibuukeko nawalalira n'omuwala w'ejjuzi eyakufaanana nga bwe musiya munnange byonkozesaye biki n'ennyumba ne bannange abajalega bwe wakula obubi nga nze ne bw'osalako enviiri nkulaba ng'oli wankizo nnyo madina wange omugogofu mundabika atayombayomba abo mubangambire tinnafunye omuwala abasingako ofunye nze maama buli eyali munno wabibuukeko mubangambire tinnafunye omuwala abasingako ofunye nze ddiya buli eyali munno wabibuukeko somero bwino oyo munyinyonyoke nfuuwe kinyanyimbe abataasoma batulaba kungufu mumaze kati mbuzaayo kkoosi y'amagye anaakwemoolerako mukubye siri kubakwaniira nkalubye engeri gye ntyamu obuzaale bo kati nsukkirivu nnyo ne mwannyoka asoma nassale bwe musanga mutya ng'era bw'okitegedde kati jangu tugende byolina njagala obigabe nze nshopinge obondabye lwaleero nze nakwagala ddaddadda nnyo kyesitegeera kyonoofunamu omutima ogwesonyiwa n'otomamanga madina n'onjagala bambi nekwata